Bueno, masani ya Bukrata. Tuko pale kwenye studio sa wase, kwanza apige intro zao mbio mbio na tuendelee.
Yeah, ni Jerry, man's like Jerry. Glad to be back again.
It's Leon, aka Mzazi.
Mimi ni mzazi mdogo.
Tuko na discrepancy.
Yes, sauti mbaya imerudi, ni nani?
It's Kigen. Manzee nilikuwa nimewahata. Izeni last episode sikuwa.
Tulikuwa happy ukiwa wewe.
Ni last episode watu walikuwa mamonk. Ulisema nini? Aspire before you expire.
Sababu nijiona wakuu.
Leo jenga ikiwa tunajua ni Jukiga na merudi.
Hey, last time watu walikuwa wise. Una kwa maza wise.
Yani moto.
Buda.
Sisuota.
Kuna mzee hapa, kijana yenyu. Saa... Before we tuendelee.
Mimi mzee, mimi ni mzazi, wewe ni mzee.
Mimi ni mzee, wewe ni mzazi.
Grandparent.
Grandparent. Fosi. Nataka hata niache Will mapema. If I die, consider this podcast part of the group.
Mimi na Riz.
Hey Riz. Unani Riz utangangana mzee.
Ah, mimi ndo na inherit. Hiyo tushaongea kando.
Na nitachukua chest. Asi niliachia Leon.
Stali.
Mini gay. Mini gay. Hey,
sadi before, hey, hope wiki zenye zimekuwa fit, mse. Zimekuwa aje, mse, lakini.
Hey, wiki zimekuwa fit. Kwanza siku hizi, eh. Kwanza
him. Me
too. Hey.
I took a record last week.
Sina bonga after Fortnite.
And about radio kitu tena.
After what?
After Fortnite.
Hey,
Fortnite. Hey. Hey, before tuende mbali, mkumbuke kufollow page yetu IG Fresh and Clean. Eh, kuna namba ikifika tunaendelea pia kukuwa rada zaidi. Kwa tuna engagement huko pia IG hivi hivi. Eh.
Naam.
Naam, naam, naam.
Swa doctor.
Ndugu Leon. Yeah, yako imekuwa vipi?
Me, let me start from last week.
Juma iliyopita.
Yeah. Last week yangu ilikuwa very very hot. Very motivational.
Kiswahili pia tumika kaka.
Ilikuwa wiki ya hamu.
Eh, lakini last week I think nilikuwa nimechangamkia nini? Gym juu. Kuna mseli aliniambianga ati need to as in my mbona situmiangi my most useful reason as in
ewe nani kudanganya
my most useful tool of reason ni sani my sense of humor
hiyo na gym buda
ama lenda kuchekesha watu gym
bana ilipeleka comedy gym
my most useful tool of reason my sense of humor saa kuna msali ni show as in hiyo ndo nikuwe ni kutumia. Saya zi, it was some good advice and it was some bad advice until recently last, like 2 weeks ago. Saya kuna, I think the, kuna shorisa ni DM.
Kafupi.
Kafupi.
Shori.
Kafupi.
So nime pull up kwa DM. With the most funny text.
Yako ni negative. Nikula
block ingi.
Negative reason, see.
Nikula block, see. But again, say, yo, ili motivate. No mana, last week, nilikuwa mechangamkia gym bae.
Motivation.
Motivation.
Deny me.
Lewa shangia kijana na mka 5 daily mse.
Bana.
Kumbe kuna
na shangarada je.
Shorty tunakupenda. Mvunje kabisa.
Kafupi.
Lakini tuliongea na yeye. As in, we are good again.
She'll
understand.
Mbunje tena. Mbunje.
Aliku block.
Kama hivyo ndo ulifanya na text moja.
She'll understand my sense of humor. Kawa sisi, umekuja kuelewa ujinga yangu.
Ujinga jana ni mingi sana.
Atakuja kuelewa. Na, okay, the other week. Sasa tukuja hii wiki ingine sasa.
Me and C.
That's a lie. By the way, guys, I'm 6'4".
6'4", God!
Where?
Labdok is interchange. 4'6".
So dumb.
These are haters. Don't listen to them. So, Iwiki nae, as in... there was an eventful turn of events.
Costa Rica and
Wednesday, I think Wednesday I'm at
Thursday.
Wednesday when I was caught with some illness. I think I na shanga venye mjeje notice as like side ya face yangu nini imefura.
Ndani ni soki yangu mse.
Ndani imepiga. Unajua mimi leo kwa to Friday usiku kama ndamani. This side as imefura lakini ilikuwa kubwa kuliko sinu.
Mimi nakumbuka huku hivi juu.
Pia kuna yadi ndo maana hii yote niko na cape tu.
Nigga wa siku, mnadhani anapiga nini? Mnadhani ni fashion wapi? Huku nini? Mdiende ilikuwa imechipuka.
Lakini good news ni nilienda OC as in wika pimo as in kila kitu ikatokea negative.
Lakini
yendo ilikuwa ya kwanza.
It was just ilikuwa viral infection ilipata. Sasa inafaa kumeza 84 tablets from now hadi
Mose saa kufikisha walivunja mara ngapi? 12 eh bado baby
84 plus I think pia kuna zingine I think there more zinaweza fika hadi so I think
utapona
ili udungwe sindano ishe
aga jo iya anaweza vunja sindano aga yake mister.
Mi sina mengi.
Emmanuel. Mtu wade kuangalia ukai Emmanuel. Ati good with that.
Manu.
So, mi last week yangu ilikuwa. Hadi sijui. Ilikuwa tu. Nilishtukia tu iliisha. Alafu nikakuwa mgonjwa tena mi Sunday.
Hiyo gonjwa yako ilikuwa homa. Unajua homa inakuanga jioni.
Ni flu. Si homa. Ni flu.
Ni flu.
Hoi, punguza mikakati ya kutembeza kipipiri chako.
Amekuwa kiruka mtu.
Buda. Wacha. So far, siwezi sema anything about this week.
Siwezi sema mimi.
Awona kuna academic pressure this week.
Miyangu ime kwa the last 3 weeks juu.
Pressure gani.
Kwanja too much yanja academic pressure imekua.
Kwa tunaingia ni mad. The exam month tunaingia.
Exam inanga pressure mingi juu.
But this
unajua
stress kwa hapo. Acha ina pressure mingi.
Yeye unajua iko set tu utakufa. Lakini bado pressure bado ina build jo.
We the anticipation.
Lakini pia nani ali come through? Agombo msi. Jana nilikuwa na 2 physical cards. Nilikuwa na shangaa nitafanya nini?
Agombo tibi.
TB. Sasa ndio mecheki. Story hiyo mse mecheki jana nikenye amefanyiwa mse. President. Former president.
Yeah.
Bro, umecheki wa shamba mse.
Imewaka.
Notland.
Imesetiwa. Iyo ni blaze.
Bro, hey. Shamba huu.
Notland.
Jana ilikuwa the first day. Ili watch news. Tangu mwaka ianze.
Ilikuwa kumoto mjo. Watu walikula nyama mse makondo. Ilikuwa literally. Ilikuwa kumoto literally.
Kumoto literally.
Walikuwa nafanya kanzu. Kumewaka. Hey, ilikuwa mwaka lakini.
Where we are going as a country inakuwa scary.
Well, lakini ya shit nimba. Unajua hapo tu ni magunzi tu ametumika.
Wallahi.
Lakini wapigana vita wasituweke hapo.
Manze, juu.
pia nini, pia Nairobi kulichomeka, sijui ilikuwa Kibera ama sijui ilikuwa wapi.
Yes.
Kibera
ilikuwa. Alafu bado Kibich kulikuwa na hizi kanon za hizi za kuoshanga. Unajua ile maji mnaoshanga nayo ile ya kuwa hichi. Imeingia hivi DJ akeka. Hey, like literally kulikuwa sijui kama kulikuwa na track inapiga hizi makelele wakifanya maandamano. Hey, like Kenya. Kenya ndani kuna mtu sina amebaki.
Lakini wasi mkwese mtu nashindanga hivi together always. Mlitoa wapi information yote?
Sikuwa wise bro.
Wewe unataka kuanga. Nigga,
kuna kitiga
manyanga
mbio. Batman, but Batman anajua anafanyanga hivi. Alafu Andrew Tate.
Doctor is a gym. Alafu Batman, saa Batman pia.
Na tule tu headphones hivi. Eh bro, as we are formed people.
Eh ba, any minute. Nitafanya hadi nianze kufuatilia current affairs.
Eh lazima mse. Mimi loda na kuweka kila kitu kuanzia humor mpaka current news jo. Sasa leo nataka tu leo tunapiga kitu haraka haraka sio?
Okay.
Tuna launch na mzazi. Najua tunataka vitu zikuwe fupi so tunapeleka on platform ya kwanza.
Asi ni mahi.
The shortest.
Lakini I want to hear your take on platonic friendships. Ushaelezewa maana platonic nini?
Ai si niko najua. Ndio tunako anajua.
Platonic friendships.
Najua enzi zetu zile.
If it's actually possible ama zini wasi ufake your shit.
Okay. Ya kwanza mimi na believe hiyo kitu inaweza waka. But sasa hapa nilikufika kwa maisha yangu. Platonic friendship ni kanao na mwanamke. Ni mtu ni kasi sister yangu mkubwa. Si literally my blood sister. Lakini hapa kwingine bro, nafaa kuwa therapist, nafaa kuwa sidekick boyfriend, alafu labda kunaweza, okay, inaweza work out.
Central bank.
Lakini jo, kuna venye, as legitness iko shaky
squeeze. Ni very difficult kuwa friends na dem kazi, nana as in personality, as na personality yake as in authentic.
Lakini
you most of the time uki as in friendship za boy na dem most of the time ni boy ndo anatoanga ma stories je anaambia dem shi nini
atafuta tena na rhythm
manze.
lakini hiyo ni possible. Mimi na kuna principle. Oops.
A principle man.
Ni vigumu kukua na dem rafiki yako mwenye ameiva. So mtu si type yako, best thing unaokolea na kwa imesha kaa nonsense mzee. Hii inaweza kwa platonic vizuri sana, to go over cross ni shida. Lakini shida hao tu wakukula kitu yoyote jione na haribu pia.
That is another.
But platonic inaweza happen, lakini kama huko mseve nimewa, tricky man.
Wee, lakini
so na move mad.
Ume notice, adi hizi urafiki mingi. Boy uji kalisha hapo tu akingoja
anango
the perfect opportunity.
By the way,
hiyo so kuna platonic friendship hapo msi.
Hey bro, kwani alafu unaona hii weather for two sahi. Ay. Leo anajua niko safe no nigga msi.
Anakwambia
kwa pale cuddling kidogo kabla uje. Stop. Hey, shaenda bro.
Na sifanyangi hivi.
Na unajua mara ni first time.
Sijazoea kufanya hivi.
Hey, anafunga nywele na anakaa yule ma ping pong master msi.
Mimi may take on it ni mimi naona inaweza work pia. Juu wewe ka boy kuna unafaa na principles. Una check kuna vitu kuna lines unafaa uje. Manze ikifika hapa kuna lines hizi cross
psych nigga.
Unafaa kwa man of principles, umesikia Jerry?
Awe bwana ni point.
Now you say fuck beef.
So mimi na una platonic nini friendships zinaweza work between a man and a woman. It can totally work as long as nyi wenyewe mnajua kuna a certain, I think mnafaa mset a boundary nyi wawili mu agree like kuna mali hatuwezi kuvuka.
Lakini unajua pia kuna mashauri zako na patient bro. Nimeanza kwa patient 4 years. Alafu akuja kukuambia. Akuja kukuambia stories yuko. kulikuwa na interruption kiasi, lakini tuko on.
Kulikuwa na
Kigen, ulikuwa unasema aje?
Nilikuwa nasema
security dog yetu ilikuwa mimi.
You know guys, we bought a chihuahua the other day. It's just from being fed. Let's be brought back to the studio by the vet.
Hey, you're back, nigga. Woof, nigga.
Hey.
So, mimi niko nasema platonic relationships can work as long as me set a dignified boundary between y'all, mo agree hii relationship yetu itawa go beyond that.
Najua mi platonic, najua ni ile ya Blossoms of the Savannah. Unakumbuka hiyo book?
Ati unaona ati walikuwa wanasema kama manzi akona boyfriend wake. Alafu huyo platonic friend akuje, ati boyfriend anachuja. As in your relationship, you have to take place again.
You must say. Unadhani anabaki pale kuongeleshana. Nageuzwa hivi. Kuna cha kuwekwa jo. But yeah, it never happened. Juu pia, like, first of all, bado anaweza kuwa Sherry Leng ndio. Sasa unapata smart, like, mko in the same vibe ndio. Sasa unapata, kuna wale inaweza work out.
Mimi kiasi nimerusha vocabulary. Leng ni nini? Lakini
ka no, from my end, bro.
Bro, unadai explain hiyo
exactly. You know my shorty, the way she looks.
Yeah.
There's that's a length thing.
Keep your same ngani kipusa.
Hey, good.
Kipusa mwenye kama nini inakuwa na nyingo. Kiuno cha nyingo. Na maparachichi leo. Nimesimama kama parachichi. Aliumbwa kompika afu laga. All the way from Butere.
But for me, straight out of Zinka, kadem ni tena ama ni type yangu.
Hey, platonic.
I don't think inawezekana.
Nikatai tubaki hivyo,
tutaongea. Ni mwenye nini? Nili sali alinivunja.
Motivation.
Huyu alikuwa na best G friends. Kasema iwezekani.
Me, I'd rather take the rejection than friendship. You know me, bro. Kufanya nini? Kukuja hapo nikuwa best yako. Na.
Lakini sahi, I'm playing the long run. As in sahi, tuko... I'm pretending to be a friend. Niliwaambia.
Sorry, bro.
Ulterior motives.
Sorry, bro.
Unakaa hivi na computer hivi na shori. Unacheza ngome ya 110. Aliyeka highlight yake 107 weeks ago. Ako, this is my jam, I like it. It is a jam. You're like, yeah. Bro, nakujua.
I am Jose Mourinho.
Nimekuwa scout in one month.
Bro.
Nakaa hivi na kuambia ukiamka asubuhi, lapu napiganga wapi na wapi. Timing ya nyumba najua between 53 to 54, 56. Sipokuwa hapo na jumbo hapo.
Zini ni kitu tulisema. Ati mnapatana
na fikiria.
Coincidence. Nimeshika skedu.
Unafikia ati aje. Hey, you always looking good.
Na.
Ni matemi yako
na jumbo. Mikakati imeenguwa. Mikakati. Najua.
Natoka ngasi.
953 to 958. Yoneza kupata hapa. Haa. Ukiniona ti, umepotea hii wiki. Line. No, mimi najua kipita nje ngine unanipata. Napotea wiki moja na nipata tena unashangaa ni aje. But anyway, comedy style. Hii ni fiction.
And the truth is madder than fiction.
Sawa sana. Lakini bottom line.
Bottom line.
Platonic.
I think it's
102.
It's
pita hapo hiyo ni mingi sana.
Yeah. But maybe mademo yenyewe saa ziko platonic au sahi.
Our doggy.
The friend, platonic friend, now say.
Friendly, good for them, friendly.
What I say?
What is that, Gia?
Kidano na teleza. Shit.
Platonic friendships, you know, as in, I can say, as in, I'm a mid na, like average up, I think. So
basically it's type yako. Yeye ni kwa tu safe.
Sasa unasema yani ni jamaa.
Yeye hadi akajaribu kwa first step na na nika.
Wakisikia hata nini.
Toa mguu hapo.
Toa mguu hapo.
But I love you.
What the hell is
I love you, boo.
I love you.
I can't survive without you. Sasa kwa tufike hapo. Standards za wanaume mse.
Hey, that's another issue.
Jo. History ya kufagia kila mahali manze.
Jo, ikome jo.
Jerry jo. What is your take? What is your take? What is your take?
Criminal offense.
Aida. Bombastic.
Side.
Hey, kwa nikona story ya side eye jo. Mimi kwanga na jo kitu mse. Sasa mimi nimekaa hivi nasikia bombastic side eye. Niko.
Nini?
What the fuck should I say, nigga? Na to see wana pewa compliment.
What the hell is this?
Hey, libidi tu nimeflow nayo mse. Nikaanza kufanya research nikajua. Nikapata na group nyingine ya buddies niko.
Side eye.
Hata nikakoki yango mse. Lakini back to Jerry.
Yeah, cotton mouth mse. Hey, that was a discovery.
Hadi hapo na joke. Hey. Joke za mabuda. Si niwaambia mimi uko 39 kindani. Niko na standards
KG ama.
Niko na standards ka standard newspaper. Boo boo boo.
Boring nigga.
Wow, you know na jam na kucheka
kwa time. Na winja.
Hizo za kinawinja na nafula.
Shuri yote imekuwa na Jerry. Is this what you see?
Okay.
You so, think you're funny? But you're not.
So, lazima ukuwe na description. Kamina kwa na description.
Sawa product.
Perfect description of what you na roll now and among other things. So nyi hapa mkianza ku kwanza na feel kwanza discriminated.
Mimi tunakupa ndo umefungua session.
Eh?
Tumekupea session ufungue. Wait, did nothing.
Haikuwa ina mimi
nini? I'm the victim.
I'm the victim.
Toa jenga hapa.
So like kuna a perfect description of the woman you like to ensue inasaidianga mean your paper perfect description inaweza give hadi mnaweza mba huko kwa hii studio lakini
boring
hadi tunaweza fanya nini
nashangaa
so kuna description inasaidianga ndio unajua where you stand azamani.
So it's me next.
Bottom line. Anafagia.
Hiyo joke ya standard newspaper imeweza sijui mbona ama ni wrong audience. Wrong audience.
Yeye ni bo.
Na inajua kuna msemeshi hiyo joke ameisha.
Kuna kijana hapo tayari amekufuata. Hata nikwambia kwa kitu kidogo.
Ule boys.
Ule boys kidogo
eh. Wetu wa Western.
Akona macho.
Tuna represent all of you.
I love you.
We love you.
My UK love niggas, wagwan.
But me, I think, me notice as in excitement ya uni, me lead as in, ase maboy wengi, waanze ku engage as in a madame, obvio.
Subpar.
Yeah, as in, ase wanaen as in.
Ata si sub, like, negative.
Unajua
watu chini.
Unajua I mean watu wanataka hiyo hype as in like.
Kifarasi mse.
Bro mimi na pull my horse ji nini as bro. Chill mse.
Twende.
Una pull kazi.
Kwanza bro acha nikudanganye. Usikii juzi. Juzi nimepigiwa saga fulani huku. Kuna boys like alikuwa amelia juu ya kuvunja moyo na Shori. Oh Shori venye alikuwa anakucheza nje. Gonoria. Eh, hey, hey. Nigali piga bash mse. Aliyekia watu food drinks. Yaani tu ya ku recover mse, juu ilikuwa
hiyo. Pause,
pause nigga.
Yoku desta.
Pause nigga.
Mbona squid?
Ile shule fulani.
Ile shule fulani.
Nyota
mwanga. Mchana.
Nyota mchana. Ile shule la nyota la mchana la kule.
Mchana ile shule.
That place nigga.
Yoni gali. Bro, hivi sasa unasema joke, umesikia?
Si mimi ndo nimwambia joke fadle.
Ah,
una recycle joke. Hey.
Unajua ile ya ukisema A na mimi niseme A. Kuna reason una check your shit.
Unaona mundatia aki akirepeat hiyo joke ya newspaper mtacheka. Hadi anaweza jaribu muone.
Na kuna
mtacheka.
To the trip.
Tunatumianga soft media. Unajua soft media ni gani? Ya kwa tusuri.
News is quite online.
Da your shit.
Haya.
Mwaka mwa gani?
mimi pia cheki yangu ni eh, manze kaa kijana unafaa na standard bana, kuwa na type yako manze, usikuwa unaonekana na kila kitu bana. Unajua kuna watu wengine unaonanga unasema kidogo ule ni boy.
She just like oh,
boys aligeuka gofa.
She like me who? Unapiga mnafanana mzee.
Manze,
unaka cute.
Hata kama tuseme uli fumble uka step outside kidogo, usikubali ijulikane. Ficha hiyo kitu bwana.
Unza kuna hii kitu.
Do you never leave it down.
Sijui boro uko hapi.
Hakuna
ikipika hiyo.
Hata nyi mkwe serious. Ati beauty lies in the eyes of the beholder. Yo beholder akwe serious. Unakuwa aja tumededi.
Sasa. Mimi najua. Kama sina specs bro. Kama sina specs. 6 inakaa 9. Unacheki. Don't judge me. Don't judge me. Don't judge me Joe. Meza zifani kwe. Oh. This can be. Lakini leo safi. Mkiona shauri wangu si mnamwona hapo studio. Mimi niko na test.
By the way.
Lakini jo celibacy. I'm a virgin till death.
Damn you go virgin.
Pure olive.
You can't touch me, nigga.
Hadi mpaka extra virgin oil.
Kwa nini ni virgin vandai?
Ha, boo nigga, Hiyo meno yote ungetoa kwa mama. Bite yourself nigga. Jume, usikie uchungu.
Ama unaishi majini.
Ha.
Najua mtacheka baadaye.
Na natikirudi podcast kwenye tulikuwa kitambo hiyo. Watu wamekuwa tuko. Unajua ni guest.
Mimi ni mwenyeji.
Naza kufukuza msee.
Kama wewe ni mwenyeji.
Acha nipige la Nigeria likamepiga, lakini it makes sense. Joke zao wase ni kama shilingi kwa ya pili. Zote
zikonze. Unaona mtu wa kisema. Akisema joke mnacheka.
Buda wewe una delivery.
Nasifanye kazi.
Unasema ka story.
Nasifanye kazi huko.
Una foot pepole.
Ona ni mnacheka. Asi buda umecheki delivery mse. I got funny lakini.
Delivery matters a lot.
Delivery matters.
Comfort XL. Wewe ni chap chap. Ile ama ile ya kutembea pamoja. Ile ubashari ni ya kutembea mzee. Ati Nairobi 3 hours 15 minutes beside partner kutembea naye. Na hizi maskwembe zako. Lakini yeye ni unajua jamaa mezi ya boda pale Venice yeleo hizi story though.
Mimi niko na Uber kwa simu yangu.
Ha?
Kuna Uber kwa simu.
Kukua nao kwa simu sio shida.
Shida ni kutumia.
Simetumia jana.
Yala yote ni Uber. You don't have chauffeurs,
nothing.
Broke energy around me.
Arufi ya maskini
kila mahali mfukara. Nashangaa. Ani kina nani mse. Eh, lakini anyway jo. Maze.
Mtaongea sahi niki make it as a boxer mtanitafuta.
Tutakuva.
Skiri ni sasa mnacheka.
Delivery buda.
Delivery.
Umesikia
mkoni yetu.
Tuli sample tukapata description
yake.
Tuko na hivi tatu hapo.
Hadi nyi mmeona. Wananionea. I see you taking lessons.
Si wacha ulie kwanza.
Kwani mimi nilia.
Oi.
Sikia. Anyway. Huyu jamaa tunafaa kumchuja lakini mzee. Hii fai jo. Eh man, lakini mnaonaje hiyo story za maandamano jo? Tufike siku moja nini? Mbona wale jamaa walipiga ile nini? Korobusta na mguu. Ile ilikuja kurudisha na alipiga out of foot mzee. Hiyo kanister.
Technique. Huyo mzee kaniako sahi. Chelsea wanamtafuta.
Technique.
Walai Chelsea wajaanza kumsign jo.
Chelsea wajaanza kumsign.
Eh, lakini Chelsea wakwe serious.
Eh bro, umse alipiga outer foot.
Technique.
Kanista ya hiyo kitu umse. Eh, nika nilimti vibaya sana. Sijai wana kitu kama hiyo umse. Ilikuwa live. Ilikuwa legit mba.
Mambo ni live.
Mambo ni live huku.
Pula.
But the situation ya nini. Iko very concerned na naona ikiwasi na zi like.
Wala jo, imeanza kuwa na aseo na genya mse. Lakini ulio na media company, NTV.
Kwanza kuna time yes, kulikuwa
neno na soft.
Ah, acha sasa ilikuwa live video. Kabla jamaa fulani na vitu za maana wakiweka na kitu kama drone. Hiyo shit ilikuwa mjamaa na hepa, unaona mali zinapita hivi ajaribu kuhepa mzee. Nika alikuwa, mnajitanga expensive powerhouse. Drone sasa ndio mjakuwa mnaleta. Ni usipoto wenyu huko. Kwanza kuna mmoja alikuwa amejifunika hivi anasema the police have been chased away. Eh, mzee, jamaa amemngoja tu hapo nje. Alisema jina. Aliwashwa ngoto sasa mbieda mzee. Alafu alikuwa amejifunika na mavest. Eh, alipigwa na maraia huko ka fucking jo. Lakini shit inaendelea. Eh, itakuwa mbaya.
But this shit is so confusing hadi unashangaza.
Kuna legitimacy iko hapo.
Rational way ya kuisolve
hizi kifanyeni. Mi nilikuwa nataka hizi maandamano zinipate time nimejua kufight kama Batman. Unaanguka tu katikati ya crowd.
Nika 5 years. Dada. 5 years bro.
Eh?
Tunio time.
Bro, ulicheki kada yenye. Sijui South, I think ilikuwa South Sea. Yenye in order to cross barabara ilikuwa bebe mawe.
Eh. Hey,
cross na mawe yani bebe na mawe.
Unajua ni raia.
Eh, unajua ni Azimio. Jika hujabeba mawe.
Kwani wanataka watu wa Ruto?
Like wasee wote wanataka, kila mtu anataka wasonge pamoja. Alafu unajua pale hakuna reaction na hakuna kitu yote ni jinga tu pushing all the way. Yeah.
So ukikataa kuinua mawe unageuziwa.
Eh, hey, wasee yani wasee walikuwa wanachukua mawe kama wanavuka barabara.
Eh hey bro.
That's sad.
Lakini tribalism itaisha na sisi ama itaendelea?
Itaisha.
Eh, mimi itaisha na mimi kwanza.
Mimi itaisha,
itaisha na sisi.
Eh, nilikuwa niseme kitu lakini nitaji expose joke. Lakini mimi sikudanganyi. You know though I'm not Kenyan. Any I'm tribe is my type.
I told you I'm a mixed race.
I hope itaisha because mimi as none hizi kitu ya tribalism kwa government as nika inakuwa inherited like.
Yeah, lakini sasa kitu mimi nanibamba na generation yetu man.
No,
like atunanga hiyo, atunanga hiyo shit mse. Mata sionange ni chukua shori like kwetu. Wana kwanga my last asa pia category nyingine shori is from my. You know, I think I have some ancestry in Kenya though. Watu wa huko wanaweza kwa platonic kwangu mzee. Mimi na prefer nyingine.
Lakini mimi si niambia mimi na kwanga isadi. Mimi ni international student.
Nika nyote ya mchana we don't get that shit nika. Ukanta, ukanta.
Mixed.
Drop the bomb.
Drop the bomb.
Mna sahau Nigeria. Mbona huwa mna sahau Nigeria?
Eh, hey, Nigeria. Kwa kina udugu mse.
You guys must be mood.
Eh, lakini.
Ati mood. Ati you guys must be mood.
Eh, mood.
Niko nigo. I'm going to chuff you, bro.
What do you say?
Lakini, man, niko heartbroken, jo.
Nini.
Nilikuwa na enough character ya kunitukisha match. Ya top boy, you see?
Eh, bana.
Top boy, like, celebrate. I'm darker, you get me?
Yeah.
Sasa, mimi nilikuwa niko na enough character ya kupush. Sasa, match kisha. Who am I gonna be, mse? Kwa hivyo nimeanza kuwa local nigga mzee naongea ka Jerry mzee. Nimekuwa shiti bana. Kila saa tu ni hali
limradi. Limradi. Ingawa.
Kimbia uite wenzako kuje muwai.
Oya, oya. For example, nini unafanya hapo ba? Hey bro, imepotea mzee.
Kisabu ni niko.
Lakini bro, juzi nimepandishwa ego mzee.
Tell us.
Hmm? Unajua, mi naonanga, najua nanga, nawambianga misu woku mnanakani wanga. So I was in this place, you know, private garden event, you get my shit, bro. Tuko hapo hivyo.
Bustani.
Tulikuwa bustani. Wacha hata ni roll na imse. Bustani gani ama ilikuwa woku? University woku. Mimi niko pale na some length thing again. Niko pale yani.
Kipusa
najaribu kumwambia hawaja. Natumai huu mzima wa afya.
Ubuheri
wa afya.
Ushaikula virenchi?
Niko pale. Pindi macho yangu yalipo kuangukia.
Maadui wa nusa.
Eze. So mimi niko pale mimi kwanza niliambia jina yake mimi nilishindwa kufadha mjo. Mimi sikuwa sikia yani. Mimi nikamchapia yangu mzee. Sasa niko zile za mimi hadi sikuwa dhani ni nadhani wazungu wile amepata. Ako pale like bro, are you Kenyan though? mimi nashangaa sasa nidanganye. Unajua nikidanganya sasa itabidi nimekuwa na foreign lifestyle ndio wakuja nipata na shangaa.
Discrepancy. Discrepancy
goes later in memes.
Jacoko na anataka lasagna.
Lakini lasagna is some basic shit.
Yeah.
I cook for my doggy doggy that.
That's my bro.
No bro, that's my doggy doggy. Scooby Scooby.
That's my doggy.
Come here bro.
Lakini
mwase. Lasagna.
Acheni niwaambie kitu. Nani anajua spelling ya chihuahua? Mimi.
Simple bro. C H I U A H U A.
Unajua mimi nilikuwa nafikiri
chihuahua.
Chihuahua. Sibo
Mutere.
W A W.
Unakumbuka unajua
ni Mutere.
Unakumbuka. Oh boy, kumbe nini alikuwa amesema?
Chihuahua.
Oh, ile siku tukiongelea spirit animal. Ubuza akasema Bosco mzee.
Anasema Bosco jo.
Hey, na kuna mbwa mlani ukaanga Jerry huku nitawaonyesha. Inakuanga brown na black nitawaonyesha sasa. Onjoni nilimwambia, nilimwambia like nini nimefanya wasiomiva ni jina langu. Akanambia no. Nika you sound foreign jo. Hey, mimi nilienda class hiyo siku.
Sama lecture anaenda kujiongelesha huko.
Kodude mnude mse. Uko na foreign.
Wewe ni zaka uko na foreign.
Sema you foreign.
You see when you excel in life. Niggas be on your case. Let me shine, nigga.
Break on your downfall.
Is it because I'm black, nigga? Hey, mse.
Lakini mimi amwezi niambia kitu ka Mjai and a student exchange program.
Mimi nimekuja.
Sisi tunajipeleka huko kama student.
Wewe student exchange nini na uje itoka Kenya?
Jamaa ametoka Butere na kuja hapa. Hiyo si Kenya jo.
Hapa Uganda ndo nasema.
Buda bora
ni kwa wengine. Unauliza jamaa.
Mtu akienda Uganda bado anasema ameenda abroad.
Hiyo ni uongo.
Abroad gani unaona?
Abroad gani? Na tuna basket.
Bro skiu jamaa. Na dengine nimemwambia tuende mkate bro. Umsema tu nimetembea na note moja tunakuja na mkate mbili. Ako like fuck. Yaje akule unenanga asubuhi na wheelbarrow 10,000 mkate nusu. Mkate nusu. Eh, wenda kununua nguo mse. Eh, unafaa kalori mzima hivi tu. Ase mko na note ya 5,000 ama ni 10,000. Eh, mse mko hii wajo.
Tulia.
Matoki.
Lakini kitu iko ni 60 babuku ni 2700
2700
100
najua shodi wao ni
kanzima ndio ndio
na ndio breaking her pack.
You will not break my pack.
Mi kwanza
officer I have done nothing
officer
I have done nothing wrong.
Ile kesi tulifunza la same ile ya Kalemeri. Hey, nilikuwa ni nice ile vibaya.
These are my niggas.
These are my niggas.
I know these niggas.
You
talking about Floyd? My homeboy.
Lakini mjamaa.
Wait a minute.
Zawedi.
Guys. Amepigiwa simu na Shori.
Shori.
Si Shori.
Oh, ni Bobo. Ya doggy doggy.
This international call.
When is this international call na kuja na SIM card?
Plus 254.
Amewe pia ni kaje.
By the way, mimi ni international.
Ushaiyo na Shori mtaita.
Iiii.
Sisi sema mengi.
If I speak.
I'm in big trouble.
Kwa nana kumbuka, there's a time. Okay. Nihane kijua jua Kenya kidogo. Kwa tumenda pale kwenye Masailand.
We are new to Kenya.
Kwenye Masailand, bro. Kulikuwa na sewa na uzanga ornament. I think alikuwa menda like tulia mtama something. Ushuri alikuwa naongea kizungu hata kuniliko bro. Alafu alikuwa, sijua na natural beauty hivyo bro. Nilikuwa sijui class, some high school living mse. Hey, wherever you are mse. Minta stick, ninakuanga usuodi mse. Unaeka kwa manyato na nakuwa ushuri wako hivyo tujo. Yo mse alikuwa legit, tutunanga huku. Lakini pia kale babes wako hii Nairobi jo.
Hai.
Nairobi. Nairobi.
Oh, Nairobi.
Nairobi. I said Nairobi.
Tusiku misinterpret.
Don't take my word for being.
Oh, by the way, iko ni ngiza ni. Kwa during talking stage as in sazi wewe umeanza kuongea na Shori. una azini uko sawa na yeye kuongea na watu wengine during your talking stage ama azini ka umeanza
kuongea nini
unajua unajua ina depend unajua talking stage yangu ni 2 hours so within 2 hours ikisha cut them off uko allowed 2 people in your life baba yako na brother yako mmoja mmoja
kama
one brother
lakini za
kurudia that you call allowed
to any after nini we as in talk
talking stage jangu
talking
stage jangu ni
as in umeshow dem as in una unamdai
unamdai
unamdai saa as in like a cut off like communication ya boy wote mwenye alikuwa anaongea naye
wewe unakatingi off
as me mimi
wewe unakatingi off
this not about me
don't get it wrong you talking about her so for her personally
it's about
her nigga like me 2-3 hours
I mean it's all right
unacheka you see so within your time alafu unajua anajua tu au nigga za kono hajakuwa anamsaidia maana na
mimi najua azim
I know me
bro mimi kiingia competition
I'm Kim Jones I'm Kim Curry lakini wewe sema ukiingia competition na kuna competition literally mimi sina wewe uko na competition na unajaribu kuieve I'm like nigga
sasa mimi naingia na imaliza
in small talk
what is your favorite color
lakini mimi hiyo lakini seriously hiyo story ya miss Dani na kuanga faced mse Jimmy najua oh nigga hata nikakuwa chenye mpaka maybe
mimi na sina nguvu ya talking stage
no short and sweet
good
ataka mimi si Baldman short and sweet mbio mbaya mbaya
kuna Baldman wengi kuna Baldman na kuna Bugatti what color is your Bugatti
pink lakini sema shiko will it be me though
but
free tate man top G
yeah
wait
Jerry's
hey, lakini this nigga has been giving top to that nigga daily hey bro sana job stop that shit
no tip all speed
man gok 4000
na mkuna go
double twister alafu anakunja nywele yake nigga
najua nikiwapatia hii slang mpya mtasema imetoka hapa Uganda.
Situ pesi la ngebutea.
Mko na new vocab.
Yo ni slang. Yo ni short form.
Vocab.
Ati vocab. Nigga pose that shit.
Toka
hapa.
Get that shit out of here.
Get that shit out of here.
Get that out of here, man. What the fuck is that?
Eh, lakini mse nataka. Tukumunda tuka hapa na question tag jo. Kanya some shit jo. Ama aji.
Question tag.
How much
is it
like?
Wala na nilea. If it did, are we? No,
nigga. Lakini for
are you me?
I think the best me because for bado hatuja grow page yetu. As in to come up na questions and to make like what you call message mse anachukua.
Jo eh. Kuna se kuna sema ameniambia mtu mbili tatu.
Kikomeniacha.
Eh buda.
Pata takupea pula. So au utampea nini? Kufuria takul. Tabo sata jaza huko. Nataka ni mumunyeko kitoko hapo.
Hata ni mumunyeko kachai kidogo.
Ah, nimetaka chuko kitoko. Hata ni mumunyeko chuko kitoko. Hata sijawaambia mse.
Mama si posa.
Acha tumpe jina X. Tusimwibishe sana.
Yes, X.
Kuna my friend. Amekuwa akifanya shadow boxing.
Ai hiyo naweza kubali na bibi. Sema ni mimi.
Wacha bana, mimi napiga story nyingine. Sasa nilikuwa na nigga X, si ndio? Jana ameshinga kufanya shadow boxing, si ndio? Na siku unajua venye umse yule ni feel, si ndio? Sasa hata niumie. Kama kwenye nikishakuwa mtaa. Nimefika kwenye mansion. Kijana kurudi hivi. Akaamua kupitia si unajua
place
wasio kunywa Hennessy SOP. Pale na Mattel. Unajua?
Mm-hmm.
Akutana nika mingine akamwambia buda. Unajua wenyewe waongea buda. Eh, unajua tunaweza fight. Jenali washwa ngumi akafuna. Akaimi naonyeshwa Adonis Creed niko.
Hey.
Hey. What happened?
Wacha niongee. Hiyo fight
ilikuwa nuru
alive. Mimi ndo nilishinda. Nilishinda lakini nilipigwa macho.
Alikupata moja.
Unikalimo mimi.
Nilishinda
Wewe kamarada.
Nishae kwa ngumi wa
rai mse. Kia, unambia mlevi, jama ako on, amekunywa NFC.
Lakini mino nilishinda hiyo
fight. Midnight, Sunday, jama atakutolea stress hapo, ale watu wa ngumi. Kantumia picho, nunangele push, ile snapper lukwa hiyo. Jama luka mefura huku, hii mudati.
Lakini atini niwaambie.
Unakuchelewa.
Yo story mnaijua hadi hapo. Acha nimalize hiyo story.
You don't later the fight.
Fight. Acha nimalize hiyo story. Sasa si nilie nimepigwa hivi. Nikapigwa hivi nikakumbuka.
Ati D.
Ati D.
Ikanata defense.
Aliona D.
Aswaje no. Acha niwaambie. Now the story illustrated. Nilipigwa tu nikaenda hivi slow motion.
Ati slow motion.
Nikamwangalia hivi. Nikaona tu amesema amejam.
Nini ba?
Unaona wasio amesema
ati amejam.
Kwa nini wasio amesema shikilie ni wa boy anaweza muua. Sasa mimi nikaanza.
Ati
ni bro kazi kazi na pika bunda.
Umsali umeshinda.
Nilimpiga knockout.
Mlikamaja mbona Jerry? Mlikamaja shangaa mbona Jerry amenyamaza hivi hiki. Ego ilifanywa.
Alizimo moja na.
Wana kuna hata najua mnacheka. Mkana kijana alimpiga.
Eh ni mjamaa wa Ruji msee.
Na kijana kadogo. Kijana kadogo. Ana
tusanga Ruji KU. Hey.
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 Hey
nyote ya mwanga.
Nyote ya mwanga.
Oh nyote ya mchana hiyo.
Fuck.
Lakini hiyo fight mimi na mshindi.
Nyote ya mwangaza muda.
Nyote ya mchana.
Uliga alishinda po anatuambia nini? Alikuja hapa akalala bro. Niko was put to sleep.
The next day that is also bana.
Eh kani ilikuwa ilikuwa na kilo
hata. Kuna jamaa amelala hivyo weekend.
Yeah yeah yeah.
Na shanga uni.
Uzuri nilikuwa nimeosha nguo Friday
usiku. Usiniambie ukurudisha.
Eh. Huo mjamaa eh hadi nikianza kumtafuta saa hizi atanipiga zaidi. Tamtafuta after 6 months.
You're a bitch, nigga, you're a bitch.
Lakini mundati tunaenda kumtafuta.
Ah, miss.
2 on 1.
That's your own problem, nigga.
I don't have friends in this village.
You're supposed to be my friend, man.
Nah, nigga. Nah, nigga.
That's your own cross.
If it were you.
If it were you.
If it were you.
Hey. Lakini experience muhimu kwanza nimesahau kuambia kitu moja. Jana nimejoin karate.
Eh.
Tuna wabebe ya nguwa ama.
Karachi.
Kwa ni water boy.
Bro.
Nika give me my food.
Acha ni uonyeshe maa. Jano alikuwa na funzo wa back kick.
Usha denki bro. Kachi.
Unafanya hivi. Then unapiga msina hapa.
Umsena jeukaji haa.
Zii.
Unapata kia haga muda.
Nika hizi acha ni uambia kitu moja. Sahi. Mutu wasi nicheze.
Utaribu vs. Jiko kwa studio maa.
Hot shit. Hot shit. Sasa hii nimeachana na boxing hapo huo. Hapo huo ngo
boxing.
Ha. Huo boxing huo. Kwenye spar.
Jamaa alikuwa na alikuwa anapiga mira huku na nini giza. Anaona ameweza mtu.
Najiona Creed.
Alifunguliwa mkono
wakati. Unajua nini ilikuwa inanipatia motivation? Nilikuwa na imagine niko na wife na mtoi. Sasa anaendelea kushadow box. Kajua kumbe watu wako na wifu na watu hiu pigwa.
Nji majitume biwa kuku. Onge channel the ina luya buda.
Kijana hana bolta na hongenele watu wato. The only ball you can play is bolta.
Oh my nigga.
Oh my god.
Anyway guys, tumeingia kalapu kamwisho. Hmm? Katika pindi hilo. Mneza leta. Maneno mbiri hivi.
Pilka pilka ya kuhitimisha.
Mikakati hii leo ya visirenge vya mdomo.
Naam. Abe.
Tunataka tufungirie vizuri. Hivyo basi moja wetu. Kila moja wetu atatupa parting shots. Atatupa. Iyo ni nini? Sherehe. Parting ni sherehe.
Mm-hmm.
Shot ni. Atatupa.
Sherehe fupi.
Kaptura. Kaptura ya kuondokea. Yosi ni shot.
Ati kaptura.
Ndio kumalizia tumalizane mtu alipigwa ama tuanze naye.
Hata mwenye alipigwa.
Sawa, acha tuanze naye.
Tupema. So yeah.
Tupema waidha maoni.
Kwanza sahi imeacha kwa man like Jerry ni fighter like Jerry.
fight ndio kwa fight mtu upigwa lakini pia wewe unapigana.
Well, lakini
kwa fight mtu upigwa. Wana fight
demon.
That's why inaitwa fight.
Drake said is best. Most of the bitches I know are niggas.
And I'm blind though.
Hakuna.
I mean.
Most of the bitches. Like him sangapi.
You can't run away from your past.
You are
you. Dango alikuwa box. Sio pia mimi. Lazima niingie hapo.
Ni ile Tommy ama ilikuwa inaitwa G for men.
Where is the dog nigga? Where is the...
Okay. So yeah, fighter like Bosco. Jerry, man like Jay. Any can do. And yeah, it was a good podcast. Yeah, we learned some new vocab.
Yeah, nigga.
Yeah, nigga. Hey, you feel me, bro?
That's my boy.
Mandugu.
This is our doggy dog. Jerry, literally. This is our Bosco.
Okay.
Bosco.
Done.
Me parting shot yangu, I think ni all this commotion in the layer maandamano, please dombe as in our country say as in tunaendelea we're going at a wrong direction.
Good go fala.
Manze, it's not funny as in tunaweza check up ma memes sijui maandamano
like iwapo unataka kuongea lugha nyingine
ikiharibika na back to my
Kiingereza ama Kiswahili. Ehe. Iwapo ulinuia kunena kwa lugha nyingine, basi waweza tinga mdomo ti.
Acha nisikize mawaidha ambayo nimepewa na mlu ya mwenzangu hapa. Nitumie lugha ya Kiswahili. Ningependa kuwaacha na maneno mawili tu.
Usimeze mdomo.
Maneno yangu mawili ni stay safe manze.
Kaeni salama.
Kaeni salama.
Salama salimi.
Pili tu pilipo he. Anyway, niggas jo. Thanks man.
Manyani.
Nyani ni kwa nawa huku mtishtuke. Imekuwa fiti do, lakini kenilo na mesema. Temphasize na hiyo. Car safe. Stay safe. Alafu jo.
Pray for our country.
To our shorties. We might seem fit.
Vipusa.
But we don't have the strength and energy to run. We can't chase you simply.
Ladies and
gentlemen. Hiyo muangalie maneno kidogo.
Hello.
Nami sasa nageuka pale. Kitu mbaya yenye ni 21, yani 21 savage. Na Drake pale.
Maumivu kwake.
Maumivu kwake. Alafu ya mwisho pindi bwana sahihi, yani Mr. Leta alivyosema.
Bwana sahihi.
Bwana sahihi.
Tumeanika daruga zetu, yani we have hanged our boots.
Hi. Bad. Bad.
And that has been Fresh and Clean Podcast wa jamaa.
Don't forget to follow.
Till next time, Joe.
Mtufuate.
Mtufuate.
Mtufuate katika
pale IG mtafute Kigen. Iko na I think Candace kona dot.
Manze.
IG mzazi utapata liona hapo. Jaga utampata pale kwenye month like Jerry. Mimi utanipata in the chapel praying for you niggas.
No.
Hey!
Finally, Fresh and Clean. Mimi siko Instagram. Siko kwenye Facebook, siko kwenye WhatsApp.
Huko mtandaoni.
Siko mtandaoni. Malizia naje. Tumeanika daruga zetu.
Tumeanika.
Pindi pindi bilivyo.